Egusi na karaka, wa mama. Egusi na akaraka mu tinyere mo.
Egusi na karaka,
wa mama.
Egusi na karaka,
anamara kazani n'obodo anyị.
Egusi na karaka,
anamara kazani n'obodo anyị.
Egusi na karaka,
mgbe ndị ntaka njiri bido egwu.
Egusi na karaka,
mgbe ndị ntaka njiri bido egwu.
Egusi na karaka,
anamara kazani n'obodo anyị.
Egusi na karaka,
mama.
Egusi na karaka,
egwu mu n'osi na karaka.
Egusi na karaka,
egwu mu n'osi na karaka.
Egusi na karaka,
mgbe ndị ntaka mu ji bido egwu.
Egusi na karaka,
onye mebi n'ihe ji mu nyere mo.
Egusi na karaka,
onye mebi n'ihe ji mu nyere mo.
Egusi na karaka,
onye mebi n'ihe ji mu nyere mo.
Egusi na karaka,
anamara kazani n'obodo anyị.
Egusi na karaka,
onye ji ji ntaka na-akọ ya.
Egusi na karaka,
ọ bụ ziri ife ọnụ ya ekwu.
Egusi na karaka,
egwu mu n'osi na karaka.
Egusi na karaka,
afa m aga efu n'obodo anyị.
Egusi na karaka,
afa m efu na chi m gụrụ m.
Egusi na karaka,
afa m efu na chi m gụrụ m.
Egusi na karaka,
onye mebi n'ihe chi m nyere m.
Egusi na karaka,
onye mebi n'ihe chi m nyere m.
Egusi na karaka,
ndị obodo anyị nụrụ ọnụ m.
Egusi na karaka,
a sị ma n'obe be anyị nụkwala olu m.
Egusi na karaka,
ala obe be anyị nụrụ ọnụ m.
Egusi na karaka,
a mechi ọkụ na n'ụlọ olu m.
Egusi na karaka,
a mechi be anyị nụrụ ọnụ m.
Egusi na karaka,
afa m aga efu n'obodo anyị.
Egusi na karaka,
a tinye aka m n'akwa.
Egusi na karaka,
I'm in money. Jobezana, Jobez was on me, they go,
oh,
the
motor.
Nimonazo da Karaneke, Nimonazo da Karaneke, Nimonazo da Karanoko, Nimonazo da Karanafo, the Meregini Nambabu,
the Meregini Nambabu, the Meregini
Nambabu, the Meregini Nambabu,
the Meregini
Nambabu, the Meregini Nambabu, the Meregini Nambabu, the
Meregini
Nambabu, the Meregini Nambabu, the Meregini Nambabu,
the
Emeregini nambabu,
emeregini nambabu, na shina jebe samo, jebe si wazambi deko, oye moto.
the motherless baby.
Ayo.
I need you know.
Ayo. Ayo. Ayo.
You know what you are.
Ayo. 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 Ayo.
Ayo. When we get married.
Ayo.
When we get married.
Ayo.
International Limited. You can't load the bar, what a cash now, Ojoto. You know who's the container in a present?